ngeri nekula ontadde ku mutala gw'essanyu maama yeegandi nno obwobwo nali sikituukangako naye mukama gy'ali nafuna wentereko omwoyo gwange nange kandi gitondabe ono yantaasa akabankonkonya nga laafu lyalinga bbanja ddele ennyo gye ndi omulungi yampebula ebale kusitookinga laavu muntu wange nesimbye ninekkula ontadde ku mutala gw'essanyu maama yeegandi nno wowowo nali sikituukangako naye mukama gy'ali nafuna wentereko omwoyo gwange nange kandi gitondabe ono yantaasa akabankonkonya nga laavu lyalinga bbanja ddele ennyo gye ndi omulungi yampewula kanze nakwewe buliawabisetunga tatanzewo yatani temumukwatangakono kulwange kyamuwendo temumenyera akakumbi nze kalimyanzeka ennimiro y'emizabbibu nze njikuuma temunzitanga kana akasimo mukandekere kange kankakwereze nzeka nange yansanga siwena lavuke mbugale ekibulire wekye gwe muggalanda siribuzaako mulala enyuma nnyo laafu yaffe bulirweke wanalodinga mama sina kyemmanja mukwano ozza obutaddirira enyuma nnyo laafu yaffe bulirweke wanalodinga mama sina kyemmanja
Sebo, mukabalenga bwe ndonda, olabe essanyu lyange.